go gaga. Unanimaliza sana.
Ninapokuona kwa TV ungejua jinsi gani unaniacha hoi. Uzuri wako yani mia kwa mia umeniteka Kenya boy. Vipicha vyako IG venye vifilto napendeza kamdol. We ni my crush girlie all day, all day.
Najua we miski dogo, unajulikana kote. Wanakutambua wengi lakini kwako sikatitama. Nipe nafasi kidogo, yani kidogo. Nijeleze mi kidogo, vile nimezama mama.
Nimechizi ila moyo nashindwa kujizuia. Hata kama anijui nikimuona moyo wangu natulia.
I'd rather go blind when I see you with another man.
Cause you're my crush darling,
all day, all day.
This feeling you give me, I'm falling for you.
Medical.